bisudde nte bibi byabo bisinge birungi eryabo ababwesiga mu bwongo ne bujulamu tebalowooza ku Katonda ekiseera kyonna tebawabulwa okwegulumiza kw'abayiga ate oluvannyuma ne babuleka nga kufatuuse.
Yesu yali ntwala
gyendigenda kebe nyanja sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Mukama yali ntuma
gyendigenda kazi n'ensozi sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Kabaka yali ntuma
gyendigenda kebe mudungu sikiriza nkyera libaawo kunkuuma. Ebitiwa mena njafa kulange Darazani okwe gulumiza omukole ne mugama Gandhi kubulimba sibitongo mtu era Nankolele sembane ate mumitawana Choka mukasera katono mbireke suvichelio.
Yesu yali ntwala
gyendigenda kebe nyanja sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Mukama yali ntuma
gyendigenda kazi n'ensozi sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Kabaka yali ntuma
gyendigenda kebe mudungu sikiriza nkyera libaawo kunkuuma. Sachi ye yuna edi kwa wo Binese Yesu njini mula mwomu tonzi weseno Sifuteyo vyonde bitisa Yesu ya bitamu Nabi wangu lakati yangu mya chichocha jambu Nagoze ere chisinga kwebio nene wayo Erobwe sikwa wange wana mbuwayo jali.
Yesu jali ntwala
gyendigenda kebe nyanja sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Mukama jali ntuma
gyendigenda kazi n'ensozi sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Kabaka yali ntuma
gyendigenda kebe mudungu sikiriza nkyera libaawo.
Oho njagala manyi nje njagala era
sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Mwagala kitange mwagala kuba
sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.
Alibaawo nange alibaawo nange
sikiriza nkyera
alibaawo nange njagala manyi nje njagala era
sikiriza nkyera libaawo kunkuuma.